never die. Sit, 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 sit. Namba. Nimezama kwenye dimu ila mapenza la siwezi toka. Ni mapenzi jana anayonipatia na wala haja ni roga. Tumepanga mengia, mengia, mina ye. Kinachofuata ndoa ye. Huyu mkobwa ni wene. Hana marimbo, hana skendo. Kamba kiunoni anashanga nimepata toto bomba anajua kujilemba kiunoni anashanga furaha yangu ni yeye
furaha yangu ni yeye
anitosha ni yeye
anitosha mwenye.
Wale mainzi wananifuata WhatsApp, TikTok. Sina ulinzi ila mwali kalipenda jiko. Furaha yangu ni yeye. Furaha yangu ni yeye. Mamba defenda oh. Hana maringo, hana skendo. Anajua kujipamba kiunoni anashanga nimepata toto bomba anajua kujilemba kiunoni anashanga furaha yangu ni yeye
furaha yangu ni yeye
anitosha ni yeye
anitosha mwenyewe
furaha Shamie
Anita Shamie
Furaha yangu ni yeye
Furaha yangu ni yeye
Anita Shamie
Anita Shamie
Shamie
Anita Shamie
FMP on the track.
You were Ben Stasia soon.
Stay away from my daughter or I will lose you.
You can't lose my friend. Lose me if you can.